Yeah. Yeah. New page. New page, new drop, a new beat. New style, killer place, new mazish. New rapper, new style, new beat. Fuck a nigga wanna diss, but whom Zeke? Got a story, hear me, tryna go a villain, I overdose. Beak a beast, a kinna, Mr. Blue, ta watcha now, my pose. Yo, anze kula cause, minim kali, yes, of course. When the bidding, but don't need police, you send in, now watchia, my chose. Now pig in my cons, wanna let them a koozie. Hear me, tryna, I cool no poozy, we never lose it. No excuse, no fair, every day, tryna see the cars on a loozy. Ni breaking news or scandal. Fika nigga mpoteza upendo. Ila bada tunazidi wakilisha TZ kama vile wazalendo. Kila press nigga tunafrika. Yes boy from Africa. Nipo less na G ya mini. Yes nigga, yes yes master. Kwenye biti fika juana kaa. Ini channel check kwanza na vowaka. Na bada nipo less nigga na scroll, scroll down check me fucker. Stay down bitch, I'm a next level. Na Mungu yupo nami mwambie akabali devil. Every day si lali nigga na ungeza wezo. Life mchaka mchaka nigga, kuna vya dezo. Kuna mengi maelezo, toche pao utapata chichote. Sili bado tunasaka tuzo, mpela mpela nigga, tukai kizembe. Tunasaka hizo dona sembe, tukachana ni zaidi ya wembe. Tujifichi nigga kama pembe, everyday tunasonga mbele. Fake nigga wana diza leta gele, joka kama upele. Kucha ni nazo misplace gele, kuna bidi bado na flow. Himi chano nigga, ndo inenda mpele. Bado long time tunasaka mchele, dome kwanja. Bado tunarapu, fake nigga wana DC helma ujanja. Uwezi kwa kuta popote, everyday tunafro check. Kwanza na watema, fake nigga kama vile mate. Hizi level eti eti wafate, hizi level ni zambali nantizi anikamate. Ni kama DJ Harid, ni kama Jay-Z, ni kama Kanye, fake nigga, ni kama Nasi. Ha ha ha, wuuu, ni kali sasi.